Rashida Ali Genius Jikoleza ni aje swambi digital leo tupige look unasemaje Boss matopa 001 001 001 001 Boss matopa 001 001 001 001 Chupa kuchupa na boss matopa Swag full kali ya kuna kukopa Bila kuomba ninapendeza Napiga luka aliuliza lupita Kila chom street bana mi napita Nina jina kwenye stereo vina Nikipita street swezi choma picha Boss matopa 001 001 001 001 Boss matopa 001 001 001 001 001
Anytime napendeza kama wana micharazo Natumia pesa, sinanga mawazo Waliokuwa nazo mbona waku nikumbuka Nioneshe shara ya topa kama meweza Hapa mbinde mbinde Paka keleweke niri hapa sito wacha mziki Paka nize heke na control game Nisinye katoweka Hapa humoja tu atupendi meusho Kama nacho nakupa kama sina wona nipa Napeta hanga zao na bossi matopa Mitaa ya kati adi mwisho makupa Chini la kuchupara juu topa Nimependeza yani kiniga niga Nikiwa na rada zao wote wanakimbia
Boss matopa 001 001 001 001 Boss matopa 001 001 001 001
When me touch the road, me hear them gal say Wagwan Rasta, them fall for me style and fashion True color man I represent Khaki suit, always me feel irate Red eye, man a big league Me smell fresh, them want test Nigga love me game Some of them a call me fireman Some of them a call me lion Look who look, them can cross me line Digital lights and me always shine
Boss matopa 001 001 001 001 Boss matopa 001 001 001